Wow, that's really sweet, Chris.
Six style, tapika nikankona na usia mwaka mwaki kwa kila mse atanipea ias. Kikujania na sijuinia na kufagilia sifia jodunia uasfia. Wanasifia dobe kwangu kipumo kwa pioneer. Sezi wakari wakidandia karia. Drip kama tias, za vibes cartel. Fisherman nimewashika kwa net east side. Kitu su wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chipa kaburi big pride. Real life, kakipindi east side, suicide. Kuzigiza east side. Kitu su wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chimba kaburi big pride. Real life, kakipindi east side, suicide. Kuzigiza east side. Barea right. Ukizua na beast kuhusu rice. Kachengerere kusumbua ndo na kutight combine. Dupu mkia uenda adina line. Juu angua izi meshika kaski ni jeans. Ufiki iligi kama ufikiri. Waezani so ubindo plan B. Eliminate kama usaidi, 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 usaidi. Songa kanda kanda weni pick. Nina track chura yako na sime datini dick print. Tomengia chupa jubusta lipigwa tingi. Kucheza mei ni waiza kusiaga maindi. Ni cross ni kutandaze msalaba. Flat tandaza. Matendo hakuna mjadala. Kill panganga kifama simejaza mada. Watu neke na radokyo nambanga na dekunga. Na kill pressure nkani kona puncture. Kaza belt juu ya chuma sisaka diaper. Nilisha waisia mapema hauma viper. Kusukuma gunga pia ni kugrind. Grinder kawezi akio mechi na noa. Siwezi kughost na dipombo na una goa goa. Kisafi naeza kuchaina bado na kuokoa. Takojoa ukijaribu kororoa. Nikipindi jujicha liruka na ngito kwa balkon. Isi holy ground isi vuli nje isando. Tuengizi mkebe si kwa box ama carton. Sako ya east youth wako picked random. Siko pint na badoko na machungu na mimi. Juni wa pili pili silete huku ma feelings. Seki seki utasekiwa maupini. Nina jeshi, nina waumini. Sick style, tapika nikankona na usia. Mwaka mwaki kwa kila mse atanipea ias. Kikujania na sijuinia na kufagilia. Sifia jodunia uasfia. Wanasifia dobe kwangu kipumo kwa pioneer. Sezi wakari wakidandia karia. Drip kama tias, za vibes cartel. Fisherman nimewashika kwa net east side. Kitu su wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chipa kaburi big pride. Real life, kakipindi east side, suicide. Kuzigiza east side. Kitu su wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chimba kaburi big pride. Real life, kakipindi east side, suicide. Kuzigiza east side. We'll be right back.